radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar sappo e joy lewru septembre jena jamde jabbidima silimaji sappo der maison de la presse pamoko jottinono do kabaruji di umoro e gal konko no dirte do momodou watra won to bubbi jamde to watu juure fedde se dia wonan hani wadde nokko no dirte Ankara leleji gana watu juuna fedde sene spendedu yotti kiton yoga halaji di fu njowoto tidallaji kon de leji mali tal ko boto wodno leleedi meden din jowido do laamu hakkunde je hakkilaji jamarnde ana fecci sanne yoga e taykotobe kay ko litti wiide so dido sariyaji tabama no ay latal sababu fedde sedi yawonde beede jukkoje mudum dena buyti jukkoje mudum fewde leleedi maji kambe yimbe le nyongitibe wombe le nokko no dirteedo senu wattu jona mi chadale chadele mawde be jogi le dedo chadele ko nayri bangal challal e wayde faba mu yetti ordo laamu o di won sembe kabaruji dum jogi non do bete di bismillah modon herade batu juure fedde sedi yawonde ko yowi do leedi mali do fuddi nokko no dirtet Ankara leedi dum woni ganandi ton be gonde wadde o do batu dum woni fedde CNSP de fa yotto yo fedde dum woni gonde le sedi yawonde president ngabe fon kani hawrtinde ton non be kali wattu jono mitite de wiide jukkoje ngada leedi mali di dido bete hande be dum woni hande be kani diwtaade dum yalla dum beedet nabe ittande do jukkoje Ali Sisi
yimbel fa heewi le fedde CNSP ana doma nyaloma hande Ankara leedi gana leewi kabaru ji battidi fedde CNSP ne hollita ka wiide horejo mangal pade embe colonel Asmi Goita tawdotaake yimbele njohobe tobe le wi CNSP yagol mabbe tongol wana fa haba e horebe lede balebe nga yagol mabbe tongol faabe kedoyobe odo bato ana wadale wattuno jukkoje bama fewde leedi malini ila horejo leendi Ibrahim Boubacar keta e golidibe mu fottina iwde laamu sartimo fedde CDO hokki leedi malifa o juina horejo laamu hakkunere o ana timma talatande sappo joyi lewru sept fedde lede balebe ka holiti wiide wajibe juude militaire CNSP uttide lawol laamu hakkunere ono yawiri mo civil latto horem don tan wawi latade sababu imminde jukkoje ngadaade fewde leedi malindi batu ngaddo yontere bettinde o heba hollude homo woni lattodo horejo laamu hakkunere ga batu ngaddo bo makodo o ka holiti wiide horejo laamu hakkunere o fedde CNSP je subade dum
holitaamu wiyede be iwi dum wonon bamako do kay ila kenen wattu jono be jehi le lamorde leedi ganandi kambe dum won fedde CNSP de Asimu Goita du kanko ardi hono hejabe le leedi malindi wattu jono honno sariyaji bamade le nokko ko nayri bangal laamu hakkunde je dum waylata sababu so fedde sedia woni dewto yalla hono jukkoje mudum de gori de leedi ndi non honjoto wobe koditir wiide min nyaloma hande no yoga halaji di furdu kalete ton keddama kanko no dotete balan jekite yo andando kabaru politique sanne ko mo sifi do hen
le dewte sariyaji CDAO kudeta ko hada so horebe leede balebe le CDAO immini jukkoje de be ngadi fewde leedi malindi tiagal batu ngaddo du ana jaba hokkude lawol leede godde wadde kudeta golleji fudi CNSP wondi wadde fa yotto batu mo warta fo wadda e horebe leede balebe fa wawde imminde jukkoje ngadaade fewde leedi malindi kasendu yalla golleji hakkune leedi mali e leede sella ana wartan wordinoni e juude amine bawi fawde hen gikke amen
fa handen jamarnde hakkilaji muude ana pecci ko nayri bangal laamu hakkunde jo nokku no dirte do sigaso so wobbe kollitiwide civil wobbe be do kollitiwide militaire hani hokkede golleji di kedden yimbe le sigaso be ko tifido hen do fati tan Mamadou Samaseku
mettre en œuvre un programme pour
hejo golle lebbi sappo e didi bangal laamu hakkunde jo e lebbi jeegom wonande wutiji di min mila wide dum kay na mo isanne buri fuf sub transition o totama civil tawata neddo mbawdo hinnade tellaji am min kay sabu am yu to kabitido bangal adadum ni dembe kay nafawle mudum yu be kinno golle mabbe tan civil andado golle o sanne jimmi min kay habiti be na hani hinnade kabaru de na do alhali lidndi wurrini lam hakuna jono hani hafmede kabitido ka libi sappo jitti kay na famdi
wala c'est ça qui est un peu quoi
yido kabaruji fodo mba hebdi dum dustati amen WhatsApp numero anni chapande jide jagom chapande jagom edidi chapande jitte jitte chapande jogo nono dimido do numero viamo mere mere 37 321 fa hande non hono ko nayri bangal ontugol lekol dido golleji am puditi kenyen bamde siga so fa jara ya tumbutu kanya e leyi wuddu leydi no kuno dirte do koro fu suka dan gonde yaade jango e ton dum e tayde fu won do tidalaji di mata sabami misalato gawoto wiama musenga be gombe tombe be jaba yurfitaade le classe di sabde be bi won ko be dewata lamo ko be joba ka fa hande fa kedon famtar kedden momodou samasiku
le baleri wuddu e sahal leydi di ta kama wiide jande jidi puditi le raison gaaji kewdi leydi di dun suka be likoy e jangnobe fuf na gonno l'école to skaso ton ardibe kabaru jande hultiwide mawi timminde jati hejo jande mabbe e wi mabbe chapande jetti li temdere jangina ma non fadde mutre golle de kadana mohammed basuru seiba bamba horejo kappa skaso
le bantu gol école o mi ngala men fudda dadon dirgol doddu tagal salifana hande golleji di jokkam fatimo e yonterande mi landin to fami kawre sartingaji darnaadi bangal dadon dirgol kandi wadde di mi keban yottinde kedde heyoji dimi donkino timminde
attrapé
to tumbutu tonno suka be lekul be puditi jande hande chadele yogaji e tawde fuf buri fuf bangal jande leere e wi horojo academy jande region o jandeji hertadi ngadaadi e le watu covid 19 lati sababu be kunchana hore dido tellaji kedanna u aya seyo tambura
le heyoji jande ne temdere fu mali hemere na chapan jeddi haban wadeede faiso wanti dalaji taykaadi bangal chudi école fondamentale ngaydi sabe nyaw covid 19 o won laabi dimi nangi to latke sababu maw balnube sukabe beedoraade ande
to koroton le region muti ngul fuditungul jande latani kambe sukabe le kuye kanye muslim be kuyam e wi kambe arribe jande be ka dum fufu tawede gidali terosien be na hada gura kewde cercle hinari no haniri jande ji mabedi
won gidali gondudi fewde e kol nga yogaji nan nga yi holliti wiide won chuude e kol nga yogaji yimbe jogi be kaborde anni samure de mu soni so be utti bafa e kol nga
le nuku jogaji leedi ndi telaji kewdi taykama le futtingongol yo hononi banamba do jangdire kewde na muti len diam ma gawutun do janginobe chalike furitinde jande batte be jobanaka nyamade nyuddiji mabbe
holitindi wid nokko no dirtedo yawrudo be bi hi jande de fuddi ton dum woni altinere kenye sappo ene lewru septembre ndu ka sukabe hew birfitiki le galleji muuden sabi de musenga be ko hewi yottaki ton kambe kumini be kabaru jande wombe tombe be bi dabari jano gonde fiyede do hen musenga be ngaram virfitade le nokko le muuden ko boyata ko hakkilaji mabbe di en gardan do bomako do be bi yimbe le nyongitibe wombe le nokko no dirtedo seno wattu jono chadele mawde be jogi le dedo nokko le wattu jono do be bi hi hono balli ko be kaja ko sa de ko lamo watta ko inum dalli di sanne fa kebe famtar kedden Ali Cisse
be yimbe le temdere noga jetti be gonno fuddornde ga hande e be keba yimbe ujinere gombe wurde no nawiri le gesa mo general Ismaila Cisse hokki yimbe chotube yude jonde mu en jatulatu le wi kanko general Ismail Cisse jeedo nokko beedo yimbe chotube yude jonde mu en ana wonde tiddalaji moddi bangal challal fa yotto jande sukabe mu'e
hande tidala fu burdo mawnude mabbe fu no sukabe jangira lekko sukabe anni kewi duubi jottina duubi jena hande be jangna me mojjini classeji ser kadum heeta reason ngay dana mawn nanno sen kebi du e kebi safare du jokki e nyamdu seeda du ka fana walle
e juure Ibrahima Eli Dikko juuri to sukabe waawi jangude an haane mu'inede le nokko na to batti nokko yalla ebe keba jangude rewbe du nangondira yalla ebe keba janginede golleji bawdi debbe hedde ko be ngurda
rafetilla la mabbe sukabe ana nyalla no bumbo be jangata golle jokka kabareji kaani kede sukabe keba non jangirta rewbe motte yon latto no walde be jangine kabaru hono baba golleji bay wade hokkabe yono dabare keba musa haaji mabbe
le wi kanko madani tolo dabare goto gondo to mawdo wallude beedo yimbele cottube jonde mu en hotude wana ko suudi so men jibbe beedo yimbele hota nokkulato uwitu wajibi kina de nagu wartiretu
de yimbe gombe gabe wana ana veli be hippe be gako yi ko be jiwi be andino lamo wadi ndire enno fay wundi ko wala hakkunda am enen gundi senen pem pamay enen tam bonana le do am ya sama to jamo wala to a neddo yata taw e to basti ko
beedo yimbele cottube jonde mu en beedo holliti wiide be takkama bange le batu ngaddo do lamu hakkunero yontere bettine bomako do
ko nayri bangal nyaw coronavirus altinere sappo ene lewru septembre ndu be bi ko yalta yimbe la temen nayo e chapande joyom e joyom kanyembe jewti yimbele sappo e go nyaw o yiya e mudo en yimbele nayo no kanyen gon samtanabe wala fukke dit le hen ana holliti wi de hebbe nyaw o le leedi meddi yimbele uynaadi do metemede njanoyom e chapantato en joyom samtanabe yimbele uynaadi do metemede do e chapade njettom en janoyom heddibe le me yimbele temdre e noga e jettom fa keben kabaruji no coronavirus ori keben Ali Sisi
Sijo tamani
Bismillah mo e acti covid nyalo ma hande ko battoto nyawbe jeddo holitaama wiide nyaw covid 19 o wala e mudum le sudu dido bare to nyawbe covid 19 saurete ni sudu doctoro ponge be do nyawbe jippike yure le sudu doctoro ndu talatara bettine ko heewi hen fu holiti weltore mu en fewde e no doctoro en nangiribe dum e tawade mudum fu fa heewi ka fu ana huli fati suppe juude ciagal nyalaade dibe pabbi le sudu doctoro ndu be do fam le acti covid nyaloma hande mo Musa Malesi sogo landini e worbe jeegon e rewbe didon pabbube le sudu to nyawbe covid 19 saurete weltore ana wawino yede gite mabbe pete talatare jiddi lewru septembre tagal ko be jalti le sudu doctoro ndu ko heewi ma e fu jowti sanne golidal jabbingal hakkune mabbe e doctoro enbe mi selli fay hunde wala e an to mi ngoni hande fa ko wol an le sudu doctoro ndu wadi no mojiri ti tala fu heba kan hakkune ame ana welin be ballika sauri rade ledde modetede woni ko mi jokki bande beta ila jam nyande fu
chaque jour
to tawede mudum fu nyawbe chantenabe yogabe ka holliti wiide ana huli fati yimbe suppobe juude tagal nyalade dibi pat le suru doctoro be kolliti wiide e gondi kulol modo fati yimbe suppobe na fati golidibe mabbe hedinabe bangi non hollitiri wiide fatu mota koni gollo goto e suudu kuma ninu ittude kangi
mon séjour c'est bien
le suru doctoro no wadi no kula min tan woni fati mi suppe juri mi chantana ma hande yona ko yimbe takka mi bangi kamar mi laborama nyaw covid 19 le wi doctoro en le hakkune chafaje yimbe nyaw covid 19 woni mu yimbe saurirte ana lekki noddirtaaki chloroquine azithromycine so le hakkune nyawbe won nyaw ngaji goddi jiadi e mabbe won chafaje goddi dibi chawrirte docteur Traoulé doctoro ni suru dido bare kuma nido saurude yimbe be nyaw covid 19 woni mu mi suru doctoro ponge
bon le trait
sauru golgol ana wada no modiri sarti sauru golgol balde sappo watta lekki noddirte ki azithromycine o won ko be chawrirte balde joyi lekki noddirte chloroquine wattete mabbe ila nyaloma arande fayato balde sappo tete e jam wana nyaw covid o tan woni chawrete to nyaw o hoti galle mum to won nyaw ngaji goddi jiade mako didu ana saure jippina hakkilaji yimbe wiide le nyaloma jetti lewru septembre hitane 2020 nyawbe jeddo woni ngaddabe de suru dido bare daranido saurude yimbe be nyaw covid 19 o yaa mum ne suru doctoro ponge doctoro mbe ka ananarda yimbe teddina dabreji biadi ana wawi sakkade nyaw o kedo den jonka landol nyaloma hande
docteur
yalla gollirde ordinateur ngaji goti ana wawi lata sababu waytide e neddo nyaw covid 19 wana
coronavirus
professeur Dauda Kassou Menta dunke andando nyaw covid 19 woni jabotodo landon gol
l'utilisateur
kulliro ordinateur o ana hani bornade maski mo han tawrede gel hydroalcoolique mo wujeta juude mako fade mako mende ordinateur ngaji so non wordi farati fu wala hen kaso wana non wordi gollirde ordinateur ngaji goti ti homo fu memata ana wawi atani sababu mawdo baita way neddo nyaw covid 19 watto juude an nardu da yimbe tabbo tabereji kollitaade wiide ana waawi satane e wudintinde men nyaw o don timinta acti covid nyalom hande allah holu en jango fat jeggite fey jokkude hakillaaji doctoro en yalla mi de keba sakkaade nyaw o
Tijotamani yo faabal laamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Grab the load name lay raison I made in the put a lock on the dirt of Panama quality we just suck up did on a quarter two muran bar a two chip the got or two muran bar a two support. Can you end got that of Mokoro Chagalko Coral Samito do bed on Sukab and Hogitira with it? Come more can you talk to Panama to lay jam alternate that been on the Latic Sabbath to kill the Chamele order? Gardan faado ko cyalado suudu ministre humnide kabar yottinde kabaruji de leedi meddi den wonde e famminde jamarnde no nyaw coronavirus o wori be majje be gonde famminde jamarnde dati hedi hani nangudi yalla no rento o do nyaw no wori leedi meddi ndi nyaloma hande do yimbe ko ya temdere urup ne pelle societe civile kany e jalli ni fa yotto yo yimbe ko humni be kabaru diina kany ngonno le o do botu wakande timmanno de dubbe ko kito jamande kaki tenorde sakira blokater bete hande do kabaru di meden di min joti o samme hedade heddo jamme ka fande fadi e fi no konno ande ronno do e sede yewtere meden de ana wudi wassalam. See you tomorrow.